Raila Odinga, ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya, ayaa isbahaysiga mucaaradka ee Kenya maanta ay u doorteen inuu noqdo musharaxooda doorashada madaxtinimada ee dhici doonta bisha Agoost, isagoo la tartami doona madaxweyne Uhuru Kenyatta. Waa markii afraad ee Raila Odinga loo doortay inuu noqdo musharaxa madaxweyne, wuxuuna ballan qaaday inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa. Wariyaheena Jacfar Kuukay ayaa warbixintan inoo haya.
Hoggaanka isbahaysiga NASA ayaa musharaxnimada Raila Odinga ka shaaciyey fagaare ay maanta taageerayaasha axsaabta mucaaradku isugu soo baxeen.
This was not an easy matter. I was ready to carry this bandera.
Hawshan hawl aad u fudud ma aha. Anigu qudhigaygu waxaan diyaar u ahaa in aan qaado calanka, laakiin waxaan is iri anigoo daneynaya danaha dalka kana ilaalinaya in dowlad xumo dalka uu ku dhaco, ayaa waxaan gartay inaan halkan idinkaga soo hindiso ninka aynu doonayno in uu noqdo ninka calanka inoo sidayo. Sidaa darteed waxaan idinka codsanayaa inaad ila soo dhoweysaan mudane Raila Omolo Odinga, oo ah ninka calanka inoo sidaya.
Raila Omolo Odinga.
Hadal uu ku ogolaanayay musharaxnimadiisa uu ujeediyay ayuu ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya oo 27 jira kuna guuldareystay doorashadii madaxtinimada ee ugu dambeysay. Waxa uu ku sheegay inuu dhimi doono qiimaha raashinka, lana dagaalami doono musuqmaasuqa, isagoo ballan qaaday dib u habeyn lagu sameynayo adeega guud, horseedina doona dowlad hoose oo awood leh. Odinga, oo ka soo jeeda mid ka mid a qoysaska ugu awoodda badan dhinaca siyaasadda Kenya, ayaa isku howlaya inuu meesha ka saaro madaxweynaha hadda Uhuru Kenyatta, ahna guddoomiyaha xisbiga Jubilee ee talada haya, kaasoo isna u xusul duubaya in mar labaad xilka loo doorto. Shacabka Kenya ayaa 8 August ee sannadkan waxa ay dooran doonaan madaxweyne, xildhibaano iyo madaxda dowladda hoose, waxaana la saadaalinayaa in tartan adag uu dhex mari doono mucaaradka iyo xisbiga xilka haya, taasoo beereysa cabsi ku aadan in isku dhacyo ay yimaadaan. Doorashadii madaxtinimada dalkaasi ee qabsoontay sannadkii 2013 waxa ay ku dhacday jawi aad u nabdoon, ha yeeshee dalku waxa uu weli ka soo kaban kari la'yahay 2 bilood oo rabshado ah, kuwaasoo xigay doorashadii madaxtinimada ee Kenya sannadkii 2007 oo laysku qabqabsaday natiijadeeda, waxaana qalaanqulkaasi ku nafwaayay dad gaaraya 1,200 oo ruux, iyadoo ay ku barakaceen in ka badan 500,000. Raila Odinga ayaa ra'iisul wasaare Kenya ka noqday intii u dhaxaysay 2008 iyo 2012, xilligaasoo xukuumadda lagu soo dhisay awood qaybsi si loo afjaro rabshadihii uu dhiigu ku daatay ee ka dhashay guushii madaxweynihii hore Mwai Kibaki. Odinga ayaa tirinta codadka ku horeeyay ka hor intii aanay guddiga doorashadu si kadisa u joojin tirintii codadka, kuna dhawaaqin guusha Kibaki. Markii ugu horreysay Odinga waxa uu xilka madaxtinimada u tartamay sannadkii 1997.
Warbixintaasina waxaa nala socodsiinaya wariyaheena Jacfar Kuukay, halkaad kala socotaana waa VOA Washington.